Shay Tony Boy.
My feeling like it.
Nishavunjwa mbawa, ili mradi anga nisipepe, nibaki chini ni wanyenyeke, ndo nakueleza haiko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu Baba akanitete, ndo nakueleza. Ila ana blessi sagodi, 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 ndo maana nipo hapa leo. Sagodi, 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 ndo maana nipo hapa leo.
Walojaribu kuniroga wamekufa, mimi niko fresh. Nachogopa ni uoga, mbo hata uniogopeshe. Binadamu hawezi kunipa stress, mana maneno yao hayakwai kunipa cash. Na kama napangaga Mungu na natapangua, aliweka asubuhi ukungu mchana kawa jua, kiangazi ukame masika inyeshe mvua. Alinijua kabla hata mamangu hajanijua. Kuni akiba wicheke anoteketea, nimezijua shida toka nipo chekechea.